Oh, she's so fly. No man, turn it up all night. I shiny pop, oh my king, no. Oh man, oh man, so fly. Oh my, turn it up all night. Cause shiny pop, oh my king, no. Ne kana polea hapendi hata kuongea ana macho ya kulekea madogo kama mkorea ananifanya ni date ni kwake ni kwake ni mfate macho watote hapo kwake na waza we wangu ni wake uye
kwa kuwa mene chata chata na na waka waka nikaleta wasta nikamfata fata you know chaki anavo kata kata nikikika mata mambo shata shata
tamani ya pumzi ya uzima mebeba nusu ya roho yangu yali niruzi ya vima yali mana ya upendo kwangu hakika siyamba mazima oh na kubinda oh ama oh. So baby girl, japo kuna meno makali ya don't bite. Tangu mingi ndani unajua your mind right. Malaika wajabu umeshushwa na almighty. So nageuka nyuma na kuangalia na throw ice. Bonge la smile na tupa kule ustar. Pige mastar mpaka mwenye utajuta. Shake my bouncer yoyote atae kugusa. Na pasua kichwa wazee washani paruksa. Hapo, macho wa migota kwako. Wame ni mademu enzako. Kwamba usha mpata wako. Najipa moyo japo. Bado unaleta mnato. Taki kusikense macho. Unanijibu mkato na mendo nishato wa macho. Paka ndani umenigusa. Mependeza mpaka unani unakipusa. Leo tukitoko tajashtuka ni saa mbili. Kwani unaenda wabio kati ni kesho Jumapili.
Pumzi ya uzima amebeba nusu ya roho yangu yali niruzi ya vima yali mana ya upendo kwangu hakika siyamba mazima oh na kubinda yoyo miu mama miyako nimeipania game takila tule na kisha kachagua emu siku kifika ni kupeleke kila sehemu yeah, yeah. So tell me baby what you want. Pele cambio, mi mnyonge kwa kosi no babe mwenzio. So tell me baby what you want baby. Unajua vile ni so.
Namani ya pumzi ya uzima